Wanyobia, salama na kumbia Araka nini kwani, uko na mitumbani Nikutenia we, unite honey Usinite acapella, nijina la maskani Okay? Salama baby
Salama baby, salama baby Salama baby, salama baby Salama baby, salama baby Salama baby, salama baby.